vute wesubi singa wafano tozukia otwaona kuswala ekulu lende wete mwechitiwa singa magombe kakuinza otwaona kuswala Mazimalendi vute wesubi Singa wafano tozukira Otwa ono kuswala Ekuru lende wete mwechitiwa Singa magombe kakuinza
Kiwa, olo setani na
simo uja Edobozi wele anangiri nanti Azuki tete.